ko wonde ton ko tagata ko no tambina me wonde jigo wala sume tapi yalta yaltinta
o gorko ko sumi fi jallo wiete ko dogino wa taxi e der sare Abidjan timmi le bijego gila o fuddi hu torgol jukkundi yangu dum ko lawre nde fokki tube no data taxi e mum
me ya no keligo sita internet ton ni e bit sonje me sela yaltinta pri jidi normal e pi wala dalla wa ngol kadi modde majina me lawo ngol ko me yata dabbe ko dum passage jom dabbitay modo ara karan yiti tam wonde adda sonko e seda hakunda men
wona doginay be otoje ben tu wonde e nde ande Abdourahmane Diarra Souba ko jom faggorde Cyber Lion Shop e der Adjamé o holli gollirgol internet daygun ko jonka fogi gal makko newinanimo golle makko winda yobe kado internet kono siko ka e onor koy dun no adda lural hakune makko e be gollanta be
quand ces choses ont les abonnements
siko ka fogir gal hare senande den no moddi fota kono ka ewnor ko yobe te koy no metti fi seeda wana gotu sino nebi bonnay golle den bay gollantebe be ngermay men fota keneto de be yahay
e bangne liggortobe nabugol mbudi artira ben wullita gongol no heewi warbi Aissatou Diakité ko nabowo mbudi artira ka lumo mawgo Adjamé
min ko internet mi gollirta ka nabugol mbudi kono ka ewnor koy no nebi dum no tantina lan fota wano ka weevu gasata hutorgol e baawo internet on mido jokkide golle kono no nebi
kono dum do fo wana angal moddugol internet e der leydi Côte d'Ivoire burndi leyde kawte mum fo wejjitanede delbi internet daygun kojo wana holliri non Ibrahima Diallo hertordo gandal karallagal kumpite
e der 4G on no wodi ko innete cellule dum don ko antenne goto e signal mudum on hewtata don on e der sare nden fop antenne ji bus no yowa mono e nder otowal no yahude ko yaawi o yo no telephone makko tuttu sengande nde o woni e muɗum nden mbaɗoyo sengande wonde yeeso nden on dumunne ɗon connexion on haray no neeɓi wonde o taƴey
siwi e neɓugol sengande ɗen jama on no wullitade sattugol coggu jiga internet on ko mbuttati dala jiga goto sodete kono siko Ghana walla Somali ko seeɗa fawi e feccere mbuɗum nden ko ɗum woni ko feññini witto ngo mojobere world wide data pricing waɗi e hitande 2022 hara en andintinayi ñalde sappo e nayyi lewru tata ɓuru yawtundu delbi nayyi internet taƴuno ka nder maayo ɗum woni saabu ŋakkere internet e nder Côte d'Ivoire ko ɓanni yontere Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan.